one night. Binadamu wamejawa na chuki, awapendi kuniona niko fiti. Wamejawa na dharau moyoni, maneno mabaya kinywani. They wanna mess up their lives daily, kukutakia mabaya daily. Hawatachoka kukubonga vile unavyodunga na kukipa kifine. But all I do is let go, misikachi to my feelings. But all I do is to let go, sikachi to my feelings. They wanna see you suffer, ukiwa na shida watacheka. Wanapenda kuona ukiteseka moyoni, wanachuki, yeah. They wanna mess up your life daily, kukutakia mabaya daily. Hawatachoka kukubonga vile unavyodunga na kukipa kipine. But all I do is let go, misikachi to my feelings. But all I do is to let go, sikachi to my feelings.
I'm a dog on the beat. Chainsaw. Super Shapiro.